Ben Carson said of
himself, I was the worst student. I was the worst student. Class 5. Na da kro bi omo ye nsohwe bi nkontemu na akwada na no tine china o make na omutiche busa mose na ben unyahi na na ben enye wunti no ben say minyan kono na so da na na ena teacher dey say oh so unyan kono de na say waya de. He got 9. Now, so the abafra no tine chise. There be enye enkru no nya he. Na we onya hwe. Na eye Ben eni wupa. Na samre no Ben maami Sonia. A na ofi ebusua amofra ne ye eduonu 9. Na odi dumiensa eno ware ye. Na na ni kunu eja no eno wo nkwala mie no a onyi wo Detroit ghetto. Now, so no, you'll be an or walk and two will be sell no one cassa ever shed him also. One day, Lintino Dak will be the so I want what dear Cassia Barna Brabble. Now, you'll be an O CSE, a Sika Fu fee. No, who no says Sika Fu or Adiba could be woo fee. And Nuni and Woma. Now, O do fear no catcher and my mamma and say a free Nelco. TV edit TV no ubeja ahwe e free na ekọ no obia na ebekan enguma mie no na moba abekire me de musua wo na ben asemo kai ne se na ono no onye obi ope enkenkan age se e wo se suku e na ni teacher be ma na kan na ben ese ne ma me e de ne nan si form se mobe kan na ne ma me akukuduro ene odontino omutumi edi ne nsem ne so na odu class 7 no ono enam se ne ma me emu antino ono be ye nipa titiru ema oko Yale University ebe ye doctor a odimu ewo John Hopkins na ebe de na bibi se atoye na eye adie ba akope se awofo no ebe boa won ma na wo se awofo no hu se eye eye onyankopon ahye won pa onyankopon ama won tumi no a omo betimi di akyere omo ma ne Yesu Kristo na asem no e wo se ye hu se awofo no ye na e wo se ye kyere ye ma ne Yesu Kristo asem no enye Sunday school teacher enye asori bishop no e wo se ye as wo foro na ye kire ye ma no se Yesu Kristo be wuji ye nkwa na se ye de ye ho om to no so a ondi ehwa moda ye fie a ye tim no e ho ne tebia a e wo se ye kire ye ma no Yesu Kristo nsem emre bi etwe mu no me call Lebanon Beirut Lebanon na mishia abofre bi a wodu edunum e fre ne Sarah na onu ne busua e be ka asori no ho Romania asa mria o mo join asori no na Sarah edi enso na omukro mu Beirut no na asori ni bi ni ho na enfie enum twae mu no enna asori no eti biwo omukro mu Beirut na abro awofo e ma omo ba ne ko asori na me ko hoko chirechira die bi na nibusa asem ena Sarah man nsa so ena oyi ma no na ye pon ena me frere Sarah na nibusa Sarah na ye den na oyi insemia no ena o se me ma me na chire me na wo mu ni asori no wo bebi ana wo mfi na nso na nyami suro no ewo omo fie efise ne maame ne papa kire no na me kai insema me papa kire me efa nkwaje ho ene odo ɛne agyenkwa ne nsɛm ho a ɛne nsɛm a na meda ne ho mekae mekae nneɛma a ne nkyerɛkyerɛ a ɔde kyerɛɛ me ɛne nneɛma a mesua fi ne ho ɛne twerɛkronko no ho nsɛm a ɔkyerɛɛ me sɛ mekae ɛsra a me ne me papa kɔsra mpanyimfoɔ ɛne nneyɛ papa bebree a ɔyɛ ma asɔrefoɔ ne nnipa bebree a mekae saa nneɛma wɔ mu nyinaa na mepɛ sɛ mɛyɛ te sɛ me papa mekae me maame aburo di aduonu nan aduonu nkron no maame no aduane ɛfiri ne fie ɛde kɔma mpanyimfoɔ na mebusa sɛ maa e wode aduane ekɔ a ɔse ɔme no aduane akɔma mpanyimfoɔ ɛna me sɛ maama e Now, who now we are paying? Who now we are paying? Now, madame, papa, name me, mommy, as a pa, one church, a poor mutreme. Now, at the back, I will hear ye, I will forbid me, I say, a betray ye, ma, set in pibo, who here? Unbeknown to me, na at the back, my wolf, a minute, Eddie. Now, me, Kai, say. Emre bi so ye no na me bompa ye na me na me maami gina me po ano na me bompa ye no buza me se tat na u bompa ye e fa oba obeware ne ho ana na me yem se me na na me nwi ho da na nso no asema me maami ka che me ne se dwene ho na eno ne ade ahia a obeye e wo wabrabo mu na Efri hɔkɔ no me bompa ye busa nyankopɔn so mmomo ame na me hwehwɛ ehu kafo papa e wɔsɛ ye bompa ye no nyankopɔn hye ye kutupa sɛ ne wiase a nsɔhwɛ bebrea wo me ye betimi agyina minim sɛ mmɔfrɛ ye a ɔma be ɛyɛ na ɛdi ma bebree sɛ wɔn bɛ bompa ye nanso awofoɔ no ye betimi aboa ɔm ama ɔmo hu sɛ mpae bɔ hu hia sɛ yɛ hwɛ nneɛma a book of mormon kyerɛɛ ɛne nneɛma yɛsua fi mu a yɛ betimi ahu sɛ ɔbonsam no asɔre na sɛ yɛanhyɛ wɔ mu kutupa ne yɛammoa ɔmo a ɔbonsam no ɛbɛtwa wɔn ahwɛ sɛdeɛ onyankopɔn kaa sɛ yɛmmɔ mpa yɛ da biara awɔfoɔ yɛbɛtumi aboa yɛ mma no ama ɔmo saa tumi no ne akokoduro no yɛbɛtumi akyerɛ ɔmo sɛneɛ ɔmo bɛyiso mmerɛ a ɔmo wɔ sɛneɛ Sonia Carson ɛkyerɛ ne mma ɛde ne nan sii fam ɛka kyerɛ wɔ mo sɛ ma monhwɛ TV bebree Mamu yusu yusu electronic devices, telephone, mobile phone, and asifo bebre. Ye beti mi abuwa omo, ama, wombe hudi ya wonde wombrebe ye. So wombe suya nyami se mi ye. Se niye Sonia Carson ye ye, ema, ne ma ebe ye nipa titru. E te, nienti ya omu wo yase nase no. Se yanye wo ya hwana nebe ye. Do our children receive our best spiritual, intellectual, and creative wisdom? Yebe busa ehose. Ye mano omo betie nsema aye kire wo mo ana. Se ye ye bi bia. In the life to come I do not know if pese be kire ose. Titles bi ti se bishop. Any callings e benye wa sori no. E ye callings a asase ya su na esi. Nanso no Eja ene ena de obi abeye eja ne ena akosi se obewu na me pese me kire o se awofuo se ye benya sa akokuduro no onyankopon ebe boae ama yetimi akire ye ma no ne ye woso wo nsua ye moye ho moden se awofuo na ye manya me moae ni ntumi nkyerɛ ye ma no Yesu Kristo asɛm no me bompa ye sɛ ɔbɛboa ye me ka we nyina wo Yesu Kristo di mu ti amen